uJehova evula iminyango yezulu.
uJehova evula
iminyango.
Yeah, I'm going to go to the hospital.